yaaballo teessoo godina booranaati dirii yaaballo kun in ibsee dhabeetiin rakkoo hamtuu keessa jira ibseen in dhuftii hin baddii rakkoo guddoo keessa jiraa jedhu arri lafa karaan ibsee itiyoophiyaaf keenyaan waliin qabaachuuf hojjechuu jiran ammoo yaaballum keebbaayeetiin dabra ibsee dhabuu tanaaf waan addunyaan keessa oltee bultee fi waan sila qubqabaachuu malle hedduu dhabuu jiraa jedhu arri dubbifne taatullee ammaan tana buufatii ibsee yaaballootti hojjechuu jiran aduu sila hurriseetiin dhumate abdii jiraa jedhan tan irratti jaarrolee lafaa dubbifne abbuqqa garsee akkana jedha.
Guyyaan halkan guyyaalleen argannelleen hin jirti ganam dhufti fakkeenya yoo xiqqum taanu baddi ammum dhufte fa ammum baddi ammu reefu daqiiqaa 10 duratti ilaalaa turre ammaan tallaa badde hin jirti.
Fakkeenya torbaan kan marroo kan badde.
Torbaan dabrellee waluma torbaan kan lamaan isiinuu agisiin baddeetti irra jira. Guyyaan isiin muduu baddulleen hin jirti guyyaatti immoo sa'aatii 2 dhufte achi badde. Daqiiqaa 5 teettee ammallee dhufte daqiiqaa 10 teettee ammallee badde meeshaalee namirra balleessiti wanni akkasii sodaanni beektaa guddoo iyyuu miidiyaalee ilaallu wanni ibsee waan dubbatanii yoo ibseen baddi jechuun bisaallee yabadan jechuu.
Torbaan kan ibsee marroo agam isanirraa badde.
Guyyaan banne hin qabdu yookaan halkanii yookaan guyyaa. Guyyaan ibseen halkanii guyyaa wal gulluu dhufte hin jirtu. Wanni waan gadhii haasaatiin mana bultiitii fi mataa keenyatti fayyadamna garuu. Nama hedduu beektaa ibsa sanaan waa hojjatee bula keessumatti warri durii hojii hin qabna amma akka imaaxaatiin gurmaa kun cuftinu muka hojjataa sibiilirra waa hojjataa waan akkana ka ibsee waltajja ka hojjatan kan irra bobba'ee jira nami hedduun firiijiin namaan hojjatu wanni tokkollee si hin qabban ooftu. Yoo ibseen baddaan shaamaa binna wacii dibi deebineetiin immoo firaanii ibsee kaan silaabtuu jijjiirraa sirraan afusullee dhuunfaafta. Hedduu wacii hedduu si dabarsiti halkan waa hojjechuu hin dandeettu fakkeenya yoo kitaaba dubbisi jetti hin dandeettu yoo waa barreeffadhi jetti hin dandeettu kompiitariis irra dhaamasiin hojjetu sagalee nami yoo ibseen jirti silaa waan sun hin midhaafadeedee maashini akkasi qabu wooma midhaafachuu hin danda'u wanni hamtuun tokko immoo silkii neetiwoorkiin guyyaa kan cufin chaarjiin ittiin silaa chaarjetan kaan nam jala dhaamaa akka malee rakkoo.
Dukkanuma harkina quu jirra jettal kaniin.
Dukkan harkina quu jirra gaar galfee jirra boo.
Tan warri ibsee humni ibsee ogaafattan maan isaniin jedha.
Warri ibsee wanni inni namaan jedhu hin jirtu wanni furmaata kennaallee hin jirtu waan kanaaf baddi jedhee namni namaa diide sullee hin garra.
Warri akkana nami himachuu dhaquu hospitaaliillee rakkoo hedduu kee jirachuu.
Akka biyyaalleetti hospitaalii wanni inni goomu jenereeterii isaa qaba garuu yaa'u waciin itti daramti jechuu fakkeenya jenereeterii suni. Nadaajii barbaada kanaaf warri wanni goomuu fi jenereetirii guddaa qaba hospitaalii sunuun bobeeffatu malee filaa ati sun qabaachuu baate dhukkee oomayyuu hin jiran.
Godin keessan keessa malee godin dhibii akkana dhibibsee hima dhageettu faraa yaa'anaa jettee.
Itoophiyaa keessatti fula hedduu nullee yoo faraa yaa'anullee olaanu fula hedduutti nun babbaddi. Taakki gara teenna sananiin tokkollee wal biraan qabuun argine. Hawaasaalleen bullaa Adaamaan bullaa Addisaabaan bullaa yoo baddullee yoo osoo dhufti akka teenna tun takkaalli fuula tokkollee tan hin arge fuula garee sa'aatii xiqqoo tokkofaa baddee yaa baddee oolan gulan immoo dhufte nama hin ibsiti gargaachichinni kun hin inuu jira fuula cufaa akka keenya kan itti addaate ammaate an hin arge.
Ibseen ammaan tan argattan tun isteeshiniin yookaan ammoo buufatee ibsee kun eessa sanii dhufa.
Bulee horaati
sanii dhufa. Amma immoo sadhibii ijaaruu jiranii jettee warra waliin dubbattan kana yoo wal argitanii jettan rakkoo itti yoo himattan maal isaniin jedhan.
Warri ijaaruu jiru kana dafnee findaa. Kun armiirra isanii yaaballoollee kennanii gara aanolee kanaan dur ibsee hin qabne aanaan hedduutu beektaa gamma ibsee hin qabne. Armiirra deemaa fi jedhan ammas marii areeroo fakkeenya agareeroo amma diriirsuu jiranii ibsee dhadhaabuu jiranii. Amma yoo kuni wanni kun dhumate bakka armiirra gara aanota kaanillee ati yaaballoo magaala yaaballoollee armiirra argattani rakkoon tunii niifamtii jedha warri.
Waan hagi yoomii dhumataa jedhani.
Akkidansaa hojjetamte gaafasillee akkidansaa deemuu jirti namillee guddootti naqaniitiin hojjechuu jiranii. Qaraq nuun jedhanitti ji kan keessatti xumuramteedha.
Fakkeenyaaf ibseen guddoon Finfinnee gadhuufte tun armaa keenyaatti dabartii keenyaaf Itoophiyaalleen ibsee waliin qabaachuuf Itoophiyaan ibsee armaan dabarfatte keenyaallee gurgurachuuf jedhaniitiin karaan ibsee gugurdaan armaa kaayitiin Nairoobii dabraa jedhan yookaan keenyaa dhaqaa jedhan kun isanuma ka'ee ba'ee dabraa ibsee warri achiin argatamoo.
Hojiin tun beekta akka jedhanitti nulleen odeeffannu malee waan isaanii fees hin beeknu. ammo isen tubeta khara arbaminci khanan dufti arbaminci dufte khonso khe baate arman boran khe baate walmal ini khara magado khan gadde biti achi tololo yokani forol khara khanan achi khenya dabarte khenya yu khe baate tidaba tidaba yo gula masavetille yadake fago fulagariti kararra fago achi garbi ya gulani imulati khenya khe saguddo demu na khanirra umtok borani nargat achi degire senya fa tanzania fa lenda tiyadani sune gambe no garu adi sa sibili daban gugurdan kun chuftinu la borana le se sa ojeta mela dab wani arme ranu gala dibina ifsen wargan min jiftu masmari kan kadibi
dan sayya abu kagar se ya ballu dubisu jira guddo gala te fadda ya ballu te somo godini boranati amma mo nam dibi dubisu jira abjatani duida dubisu jira abjatani le ya ballu dubisu jira abjatani guddo se gala te fadda garfe san kanati khaysmato ethiopia oromia gam kibba khanan rakkob se ti rakkob sani gugurda jira ifsada betin tun afan gababon wana gam nam rakke so jirtu guddin magala le tanan wana gam nam nyal chisati
woni wana guyya gam dabbenge chan gedani ti guyya ke sattu marwa gam dabdani yo dani tirra namat to la manje nani amum dufti amum baddi amum dufti amum baddi ujini woni ifsani no jeni jirtu uji wajira ta dumfata ne ta motumma ta ni jo dufti ifsakana no jetti sun ko famiti warri daddar gargara ujet khawf to da khono ko tuwa ni ifsani jeda woni ko tino sababi sa amum tambada amum tandu fa megami gubacho jira megami gubacho jira computer gami gubacho da biyi megami gubacho nan fa kai na biro ji yita ta da hatir biyi gubacho jira kana fa na kana hayyata la to ifsa irrafadu fe uji da tamne uji damne khasara gubacho tru ga wujira amum mutta mun bacho anta is banki ojeto da damna ni arda banki ga jeta be sharm ta ye wodi ga ta ye wodi ga ta sun ta kulle no jet networking eta sistemi banki di ta kuma kuma cikin da kuma banki da saban cifa wato di bar banki na kace fa wato
ujini bisa federal jaljirti wajiru gudana wasa jira jadani ya ballo tammo bufati bisa to kujachu jirani jadani hun diyo tu uji jal qaba jadani warri bisa ujjat khana amma targachu ndandene bilbila nargachu ndandene ka wasa tif ka bule urati fka ya ballo le argachu ndandene yoga fatana gam wana gam abdina makenna wana gam herregatan ujini bufati bisa jaru jirani dantun
ya duguma bufate kuna bigudda era kambiye mesina manman jennani isan kuna ginni badu beta akriyatu akheni akliya jirinjene namanno ritala yuma kulewrati garan dabreti ha isan kunini inchita inchita arakachatu sesu maguya ka nani gurda be wace kasu ha wangar garati saka duniya ta na takliya ta nan biya kana fa cikin baddi nani generator kammale gudu rakacho jira yo khayaban lokuni ni ijarame lakin hanki fura waje da ti kam kan guyo jeta ni yara na mugudda aka ariti ne jeta denga doktor garbu ti jido ko fe satti to murama ino mujijan kabama jira to ko hasan ka san jaro to daga jira aka ode fanno daga uti algarini safisa jira ko war station ni ako ka wajir sai ne ya ban ke juru khadani ti ijarsi sura kansa di majira wajira ni tsaga idan wani biro a makon mu matan ummati garmale ko mata da ne je shi kafare da je ne jira nan da kafare da ne guje nan faccio lu jiro jeta to ku gaban jeta ko birri gura o jeta to ummati gan da sana gan ke he sun je su akin guje sun kafaru ba tirra kutan ne nan birri eduna madabani sun inde biyan o jeta ke jirna murasa waram tu jira wani sa wal kawai
marro hagan bi sai dabdani akarraka tangan nagam
ta kuma yura ko sai jalan ba ma jalla ta gafiri sin dirre le ra kuma jira gafin duftelle ra kuma jira ra ko na difara tuti male sai ra ko sai ta jalan ba aga ma sha ma bitu majjar dan ya duni na misha man kam ne ga ma kunduri kurraji de ne je na misha ma bitu dan de ma jalla ne sai njur kurraji fa no sha kunduri jira male ra ko sai ta jalu ma yum ba ne ya gi sin am ko kan kun gaddi fa me le ra kun sa kam ma jalla ne biya yan wagga na min ra kutan aka biititi wanti jireni wangar gara na midika guddan dawat guya kitab khubba na mi bay dawat kun tufarri a ballo nargat irako sa ta kuma yu kai samban
abjatani dida ya ballo dubacho jira irako bi setan jalan bane jadani bufati o hanan mo stationin ibse ka ya ballo tujacho jiran kun ammo ine ganna jira wore lafa amma to dargacho ndan de ne satulle fin da de bine tirako romia gam kibati gam ibse tin jirtu man tijira jan guya de bille ko pin so ma fe setol tira chan an sora la fe abjatani guddo sigala te fadda
wira gatti yo dar ya ehamma